These days love ya vuta. Wakazi wakonde sasa material. Mama funa besa not lover. Wafuna mamuna ma iPhone.
Basta Records.
My name is Mago.
Zagomusicblog.co.
And boy, boy.
Mr. Screw in the area.
Mr. Screw is in the building. You know what I mean.
Afuna mamuna wendali na iPhone.
Kabulimba kudala wenzo kamba tichikondi ni mutima ba nowadays chikondi ni chuma. Wakazi wakonde sasa material. Wambiri siwa chitakia pari real love. Wafuna mamuna wa high class. Bolo koka wagulile Benz. Wamafuna blesser not lover. Wamafuna big papa not lover. Wear shocker gas not wear chova. Wamafuna mamuna wa Range Rover. Wafuna mamuna wa iPhone. Wafuna mamuna wa mansion. Manje kuli wa javari bena nyumba. West kuli sevene tili boronjinga.
Afuna wa iPhone.
Yeah, yeah.
Afuna mamuna wa nali na iPhone.
Yano masiku real love ya dula. Vikondi veva paka ni voshita kugula. Yano masiku real love ya dula. Wakazi wakonde sasa wamuna wole mela. Wafuna mamuna wa iPhone. Wafuna mamuna wa mansion. Manje kuli wajavari bena nyumba. West kuli sevene kili boronjinga.
Afuna wa iPhone, yeah. Afuna mamuna wa nali na iPhone, yeah. Afuna wa iPhone, yeah.
Mamuna, kazi ni ndalama zivafuna. Manje katundu ima onongeka. Nishikuwa sila manzi ya tika. Ndalama ni mbepo zima mbululuka. Nishika njira kachikondi kavalika.
But I love you. Kansa ona ni matendi. And I need you. Aona iPhone ya ulinayo. Nanga wai 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 siko nariso. Nanga wai. Manje matamu chenje.
Afuna wa iPhone, yeah.
Building, you know what I mean. Send in a man.
Busta Records.
Busta.